in thy bowl. No, 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 no. Kom deg på. No, 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 no. Du må forstå at strømmen det litt for langt å gå.